kiasi kitu moyo wa mtu msitu. Washa vitu skiza vitu, yani juu ya vitu. Wanasema tumia pesa ikuzoe, wengine wanasema mwanzo shida ni stare. Ujana ujana ni finali ni uze. Na vile tuko free kujidai kimandela, kipopo ya shida ni muda na upita. Sinaga break, sinaga
kunaga drink ila goma baga.
Filanga fresh, filanga
piga reggae, piga bangra, tumbeki manga.
Ulala, ulala vitu,
unyama ndani ni unyama.
Sikiza vitu,
ulala, ulala
vitu,
unyama ndani ni unyama.
Sikiza vitu,
ulala, ulala
vitu,
unyama ndani ni unyama.
Sikiza vitu,
ulala, ulala
vitu,
unyama ndani ni unyama.
Sikiza vitu. Like fire kama jicho la dubis, mikong kama Babylon so I'm choosing boo. Kila sound anthem champagne, keep it up. Ude man kompe anaileta bila wasi. Na wapeleka kikomando kama Mr. Goods Vini Bantam. Na wapeleka na washika kama Buju Bantam. Na vile tuko free kujidai kimandela, kipopo ya shida ni muda na upita. Sinaga break, sinaga
kudada break kila goma baga.
Filanga fresh, filanga
piga reggae, piga bangra, tumbeki manga.
Ulala, ulala
vitu,
unyama ndani ni unyama.
Sikiza vitu,
ulala, ulala
vitu,
unyama ndani ni unyama.
Sikiza vitu,
ulala, ulala
vitu,
unyama ndani ni unyama.
Sikiza vitu.